Kabuila ko kubalwani bangi mchalo Bantu umo inende pita mwaba ifya kumpunisha Mose umo inende pita mwaba ifya kumchilinganya Kankabuila ko chimfyo mwani Kankabuila ko chimfyo mwani
Wefumu
Wefumu kankabuila ko
La Pony.